son dei classici. Kama kupenda maradhi, leo naliweka wazi. Kwangu kukicha simanzi, kwa ajili ya mapenzi. Ona, silali majonzi, kama nimeoa jambazi. Kupika kwako ugomvi, mpaka nashindwa kujua ndani mume.
Sometimes when I see I feel good baby yo, mazoea yana tabu ndo yananitesa mwezi yo malo. Sometimes when I see I feel good baby yo, mazoea yana tabu ndo yananitesa mwezi yo malo. Kutwana lilia ndani, ay 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 ay, wasije kunicheka mi.
Teja wa mapenzi, hata wivu sina nilovumilia yote bure. Ulijua kwako sijiwezi, ukanidanganya muda wote mimi niumie. Na maradhi yote ya moyoni, oh mama mama mama, ninasema nimeshindwa mimi.
Sometimes when I see I feel good baby oh,
yana tabu ndo yananitesa mwezi yo malo.
Sometimes when I see I feel good baby yo,
mazoea yana tabu ndo yananitesa mwezi yo malo.